Yo. My team. Osto.
Alfonso Chumsa.
Attitude Production, yo.
Excuse me, girl, are you a Tyson fan? Cause you blow my mind, joki Pakistan. Na vile na chicken ka unapenda mami Pakistan. Minim hash pewa miwa shinda sugar farm. Na vile budas metokea zinakaviti. Yo my DCC, yo tamu unakasuti. Yo my guy Richie, we unadai vipi. Sikufikishe kule fedha kwa ma MVP. Siri kibao, but wendo nataka topoa. Choki juu ya bed ni kimada kohoa. Na vile uko pretty unakarita ora. Lazima nwagelita gando nita ora.
Dick, talk me utachisha mafuado. Ngaro zangu za kuvutia mango wako. Dick, talk mali safi moto moto. Come baby nikupige mavipu wako. Dick, talk me utachisha mafuado. Ngaro zangu za kuvutia mango wako. Dick, talk mali safi moto moto. Come baby nikupige mavipu wako.
Ulala gala mainsi ka sexy. Nakupenda nimekude dividendi. Come daka siku sendo to meti. Come niku seti ye movie ya deadly. Ulala baby ndaku handle gently. Kick romantico slowly na do baza meti. Ukini penda nitabai hadi meli. Juk nisha toka kusafiri nani ya fed. Hata bila ring baby tuko engage. Makisi nda wabude kama ron nani ya ring. Gala mainsi umagiva delinda kukula road. Baka twitter bota tu enda rurashia.
Dick, talk me utachisha mafuado. Ngaro zangu za kuvutia mango wako. Dick, talk mali safi moto moto. Come baby nikupige mavipu wako. Dick, talk me utachisha mafuado. Ngaro zangu za kuvutia mango wako. Dick, talk mali safi moto moto. Come baby nikupige mavipu wako.
Unafurisha kifua ndo pumue vizuri. Si huku getero tunaflex viuno. Kabla meno ishindwe kuvunja mifupa. Ukipita hivi za kwako ni jim jim hivi. Wakwako tunambip be easy. Niso menyonyo ani nice. I don't beat around the bush. Mumu ambie hadharani kwa sahani. Kiuno ndogo lakini masiato Mount Elgon. Ukicheki view ya kifua keremala. Inaeza supply Brookside maziwa. Nikikuona muba ki elephant. Yafani kupe mabiting. Nasiki chapo cha umbwa. Kuje home ni kuonyeshe my big thing. Na hatu kificha kwa bui bui. Nafuata mpaka na kumwagia tui tui. Hata kawe ni nani, iyo milango na bisha. Hapa nipata potea. Jana nilicheki mzunye, akini jicho. Nika msho odiero, the way this weather's going. Wiki haishi kabla uchoko on this chocolate.